The church needs a second deliverance.
Kanisa linahitaji ukombozi wa pili.
When I look at the church,
wakati ninapolitazama kanisa,
she wants Jesus to go back.
Linataka Yesu akarudi mara tena.
To the cross.
Msalabani.
That's what I hear her saying.
Hicho ndicho ninasikia kanisa likisema.
The way the women dress in the church.
Jinsi ambavyo wanawake wanavaa kanisani.
The way the pastors preach.
Jinsi ambavyo wachungaji wanahubiri.
How can you not rebuke this sin?
Yawezekanaje usiikemee hii dhambi?
When God has sent you.
Wakati Mungu amekutuma.
If you are the true pastor of God.
Iwapo kwa kweli wewe ni mchungaji halisi wa Mungu.
You must rebuke this sin.
Ni lazima ukaikemee dhambi hii.
You must.
Ni lazima.
How can you allow them?
Wawezaje kuwaruhusu?
So when I listen to the church.
Na basi ninapolisikia kanisa.
They say, Lord.
Wanasema Bwana.
Send him back.
Mtume mara tena.
To Calvary.
Murudishe Calvary.
Look, the first Calvary is not enough.
Tazama, Calvary ya kwanza haijatosha.
It has not delivered me.
Haijanikomboa.
It is not enough.
Haijatosha.
Me, I want a second Calvary.
Mimi ninataka Calvary ya pili.
This joke in the church.
Huu mzaa wa kanisani.
Where the Christians are lying here and it's just tolerated.
Ambapo wa Kristo wanadanganya hapa na inastahimiliwa tu.
It's accepted.
Inakubalika.
It must come to an end.
Ni lazima ifike mwisho.
Because the devil is the father of lies.
Manake, shetani ndio baba wa uongo.
So you are not children of devil.
Na basi, ninyi si watoto wa ibilisi.
The devil never created the church.
Ibilisi hakuwahi kuliumba kanisa.
And the Lord says.
Na Bwana anasema.
Jesus will never ever go back to the cross.
Yesu hatawahi kamwe tena kurudi msalabani.
If you want to be born again.
Iwapo unataka kuokoka.
Use the first Calvary.
Tumia Calvary ya kwanza.
And enter.
Na uingie.